naja Vanessa, naitwa Clarissa. Wenjo demo na pia boy wangu Sija. Wenjo demo na claim uko na mimba, na mziki bado anabahatisha. Jeki ili wacha kuwa traction easy, vitimbili wachwa kucheza kwa TV. Wingman wa Dexter kaka wa Didi, napata orgasm kameva akili. Love is blind, ukweli nilikuwa blind. Kushuka kutoka 5 star, nikajipata 2 star. Kujidraw na Tusker, kujihang na kamba. Mkono nekatakata, damu ntakunywa sapa. Bros over hoes, hoes over bros. Hoes ni ma bros, bros ni ma bros. Na shuku love kwa white collar job. CV ndani lazima kwe worth million bob. Katululu yako lazima kwe ya Steve Jobs. Ni dope, venye, unapenda ndom. First time kwa na uchi strip poker. Na woni nilikuwa nae weni lighted kunywa vodka. So tuka mix ganja na soda, then tuka play gengeto na doba. Usha interview, try songs. Bado huja interview bro, wa try songs. Na venye amekuwa akitoa hit songs. Trending ata kushinda cartoon ya Flintstones. Skin tone kama ya kina Simpsons. Sauti yako njuli kuwa ringtone.